Yeah, fresh. Chain on your last.
Ah, check on it.
Okay.
Zenwolf.com.
Uno tua isa kwa baso.
Yeah.
Watch it ashani so. Bagelo take it slow. Mona efe tuanga la kuno so. I don't think going slow. Baka shi push on se so. Tuka fwa ila push in biso. Mona efe tali la kuno so.
House party kuno tive ngeche. Volume TJ upeshe. Aba kumeka nififi neva meki. Nachirira kuno abo bariki. Fly stand palife mipusa. Ni zoom out ifwe ukapusa. Lelo city sobela ticheza. Deba na wete haitikariza. Ndika molaini za kalala. Pachentu wengi kutuwa walala. Life kutuwa balala. I think impera kufia katalala. Ni mumuru ntuala ndabaire. Bondi ufile fi udaire. Pia njita ufile ushalire. Aka kwete patumba tupwile. Kairi.
Kuno tuwa isa kwa baso. Wachita shani so. Bagero take it slow. Mona efe tuanga la kuno so. I don't think going slow. Paka shiposho nse so. Tuka fwae la poshi mbiso. Mona efe chali la kuno so.
Kubili mawe lolo iwe take it slow. Ule chitika shani tie kwela dance slow. Ni hakuna kulala so ni shipwe shipwe. Bani wone atufwe tufwe. Nisipi na chikap fulu ni vimanzi. Haiko na kuno teko stifu na vingazi. Hapa nina uchivele shikaiti le nazo. Wazamu ziwa yesu kaini wakaso. Deyo mpo VIP awe kwena kampeche. Bene devi bene shani kunde mibile nkeche. Niliza pomi fioli na nyamula kwanja. Stoli hizi vika DJ liza season young. No junta ma bomb plus ene ken. Te utunyo shele binyuka guys mule ken. Na mailo ni tetu kafuwa shimbi. Hango vika ni gwila kushita na fimbi.
Kuno tuwa isa kwa baso. Wachita shani so. Bagelo take it slow. Mona efe tuanga la kuno so. I don't think going slow. Baka shipush onse so. Tuka fwa ila push in biso. Mona efe chali la kuno so.
Yeah. It's your boy C West.
Another cast presentation.
Shoney G Empire. Raps on the punchline king. Got you.
Zenwolf.com.
Kylie.
List your fight.